tulina omwami wano tugenda kubabuza bintu bya business
nkulaakulana
so buli alina business amatugula owulirize unagenda kujja kumutendera kuoli atakuongereyo
oyagala tandika oba watandika dda kyekibuuzo
tusalisa okulaba
nange okubasanga omukonja
amanya
erinnya Jackson Setuba
Setuba weddira kingonge
neddira Lugave
ngonge tu nafo batu lina Setuba
mwema mwaya gala kwe DJ Kao
mwigambo nga bibiri bisatu
yesemo
shona chechi
shona capital kitongole kya byansimbi ere kiriwo okuyamba amakampuni aga wakati amakampuni agakola okusobola okutumbula business zaago okuyita mukuziwola ensimbi etaliko misoso ja mizibu owe misoso misamsamu ate n'okuziyamba okuziwabula n'okuzirungamya mu ngeri y'okuddukanya mu business okusobola okulaba nti zitumbula business zaazo era nga tusangibwa Nkinda Canon Road plot number 166 nga era tukolera mu Uganda, Kenya, Rwanda ne Tanzania yesebo
kitongole kya government kya bwannanyini
kitongole kya bwannanyini
kikulembera
bana Uganda
abawano
Uganda
kati nza kibuze kyange
yes sir
wali wabantu abatandika business nojisangaga yakajitandika neyitimu kamangu nerera ya manyi nolabanga buli muntu yena jayogerako ne mukasera mpawe kagwa negwa nugamba tikati icho chivude kuji atenga abadde akola bakastoma bafuna business etambula centers funa nechiche chijisudde mukasera akatono bwe kati
webale nyuma kongera kibuzo echo ebisere bisinga oku business okuyitimuka okukula bwebeera nga mukujitandika nga watandika nga oli mutono nga oyina ebintu byotetegereza enkola yayo wakiyita mu luzungu systems enkola ezo ezikuyamba otugeze okumanya ensimbi z'olina mu business ensimbi ezifuluma neziyingira stoko gw'olina agina twala bbanga ki okubanga tannayonooneka bw'otunda ebintu byo byamaguzi ebyo gy'obitunze kitwala bbanga ki okusobola nti bisasulwa
byonanga otandika business ebyo olina obitunuulira
byetaaga okutunuulira ate awo wasinga okubeera akatyabaga kubanga abantu abasinga baagala batandika okufwetegereza enkola ezo okutegekera enkola ezo za business kwetambulira nga bamaze kukula kati wabeerawo ebituli wano ng'okyali mutono neera bw'otandika okukula okuteeka branches era oba okubisa mukubisa bizibu ebyo so ate bwe bwongera okukula ojja kulaba weetagisa abakozi yeyongeddeko enfulumya y'ensimbi nayo yeyongerako lwasasula rent wa
kikakade osasula buna
kyokka ate nga oba oguddewo tugeze branch endala eyinza obutakutandika bakasitoma yinza obutatandika kuyingirirawo omulundi gumu
kati ate eno neebeera nga ate sasula bali
kati oba twakyetegereza ekyo ne wootadde branch oba ddala bakasitoma baali we bali wakyetegereza bulungi ekifo kikusobozesa okubeera nga tukulabye oggulawo leero ne tukulaba mu nnaku nda ntono nnyo ng'oggalawo ng'ogudde
obutatunulira bintu ebyo
yes enkola ya business yo etegeko okutegekera enkola ya business yo kiyite systems ekibate kiriiwo kyangu nnyo okukula nga n'okukula nga tumanyira kumanya nti oba yadde esaanidde okuba ng'okuze n'oteeka business mu kifo nga twasi okwetegereza nti oba yadde esaanidde okubeera ng'eteekebwawo mu kifo ekyo nekikuleetera okubeera nti ate ogwa nekino kyona kibadde otandisa kyona kitwalibwamu
kubanga waliwo gw'osanga nga business ekola bulungi nnyo buli kimu nga weekiri naye nga tasobola kusasula bakozi ng'ate era natasobola na kugula sitooko mpya ng'ali awo n'omubuuza negwe business ye ekola buli kimu kitambula naye abakozi bakulemye okusasula ne sitooko empya tonaleeta kiki
yes kikulu nnyo okumanya ensimbi z'olina mu business yo ennyingiza yaazo n'enfuluma yaazo buli timing ewe etakwatagana bulungi kireeta obuzibu ate n'ekiko kyokubiri okwawulanga sente zivudde mu byotunze n'ozaawulako amagoba n'okumanya nti nno si buli bw'olaba nti ntunze era ensimbi ziyingiriddewo mu bizinensi kati tugezewe nkuwa chokula bila kucha business nga nkuwa do chokula bila kucha omuchara tumuite nakachwa kwa nkoze seri
mbibu tameronize nasauka
aruni
nkokoze
suvula tameronize nazitwala mu supermarket si nazilongo sakwa zokusa nazipakinga mu food center na sawa mu supermarket sokutonda eno jabigula eruwe jaguze nanas na watermelon byagenda kuleta sasula cash bwe tugenda mu supermarket botunda bajja kugamata akabimalo kutuva ku mudara tukasiyo mnako asatu mnako anamo tano kati ogenda okulaba nti yeno jagenda okugula mtu yetaga ensimbi choka jalitunze tibamusasuliddeyo exactly kati watu tunulidde sente ezo zogenda okusasula mnyo tutagenda kulinda rent talinda omusolo gwa yula ete gulinda omusala gw'abakozi tegulinda oba otunze tutunze boka stoba wa contract baagala omusala gwabo so genda okomekereza nga waliwo wakati abagaako nti okutunda kwotunda bizinesi ogiraba eyitimuka naye ati toyina nsimbi so kikulu nnyo okumanya ensimbi zino zenyingiza zenina osobola okulwaninga okutambuza business negenda maaso nga nsobola okugula stock omupya nsobola okutunza byentunziza kwakulize bampadde otutegereganye nga tewaliiwo ate kisuula business
Ndawulo cheri uomu kuchamuka noko kuma business vanso wala kuchamuka ni nga kati ntandi sensembode tuwagalo tuwawulili ndawulo uomu kuchamuka noko kuma business
kuchamuka otegeza
hindi nchamu semfunya akisente kwa ntandi sensembode
wacho gede ndoze la naka choko chiribu echiki okutandika kuno business wabira uomu kuchamuka langa wacho gede wabirawo kusikirizibwa
olabye mukunja koze nawe
nochamuka nanye tandike wabirawo kutunulide bisebe byo maso nobiranga bitambira mu olwalero ekirubirwa kye bavision nti wadde mmazo jitukamu no tandika naye ate bo tandike ebintu bichuka muko kubanga oluusi wasuubira nti bakasuma genda kujira okuva kulunako olusooka mu wiiko jafuna ya abiri ogenda okomekereza ngoli kati mu reality
ata abazabiri balamuzabula
exactly balamuzza ne bakutwalira obudde bungi ne babivuluga ne bagenda oluusi ano wabeerawo ensimbi ezifuluma otandi kusasula ensimbi oluusi otalowooza nako ng'otandika kasasiro kifo w'oli abakozi ate license ez'enjawulo n'ebisigadde kati ebiseera ebisinga ekyo bw'oba tolina system nga tolina kugumiikiriza na kweyongera kuteekateeka bintu byokutuka kukiruubirirwa kikwanguyira okucyanka kuno okuba kuggwawo ne business n'ogivaamu oluusi owasi nekutama naye era ekikuuma omuntu mu business newankwadde binebine ebisomooza bijja yempisa tukiyita discipline engeri gy'oddukanyamu business yo nti weewaawo newankubadde bakasuma lero bazze bataano kansitoka wana abiri abalamuza nikugula kwa batano bani ya kumi ni batano boba ina feedback achi nisolo kujigila kwa nentereza nisolo kusigala nga chena suvi za kumtanka nga nitandika business wa customer chen chaba wa kugenda maso wana kugenda ngoteka wa mpise yu kuyamba kukusigala mu business ni wankuwa devi somo za vinji notuka kuchukulu kuwanga tuga mantesoso solewa atakula chi watafa atuka kulichi
uliengede
so yechecha ula chi mpise yekuma excitement ukchamka kuno kwatandika kusigala kuchalunga tukunga tukuzikide na kuchaliwo no sigala kupenda ngo tuka kuchirubiriro
kati atandika business aliye yebuza nsona capital enjambi etia mumbere yoyo nabyo nababimbulide osobola kuchamuka azosobola kola business ne itimu kanegwa mangu sesobola kusasula makozi ati sona capital iyo enjambi etia mumbere no
wewao shona capital wanoe njini uya ingiri ya mkwanga benebenea bitunulia tulude mchisawe chevye ensimbi bino no kuweleza ama company agakula chisoka kwekuola ensimbi eri abatandisi ba business zino kumisoso jitali mikakari kwa tulabia vini tevi somo za bantu nivale meso kufune ensimbi zigendo kutumbula business zaabu echo kubiri kwe kubera nti tulungamya business tulabo zisimbe tulinda bulinzi kufuna ngoko omuntu kusasula naye tulungamya nimkasira kabera na tutweka we nkola gane eno nti tumulungamya tumwa magezi agenja olu mu ngeri yo kutumbula mu business ye katugeze twafunye twakozesa nakachwa asubula watermelon nena nebisigadde kujja na bitunda mu kibuge eno nga bipaka jenze bulungi tusobola kulaba nga takuma bitabo bye bulungi ekimuleetera obuzibu okumanya ensimbi ze wezifulumya n'oziyingira n'engeri gy'agenda okuteteekanyamu okugula sitooka omulala n'okusasula mu byasasula so tumuwabula mu kiwandiisa mu 44 financial management tuso musanga nga URA yamuwadde ekitongole ky'ebyemisolo kyamuwadde akamesagi nti bamuggale saa yonna olw'emisolo ABC ne gyetanaa kusasula ffe tubuyambako ku magezi ge tulina n'okugwe tulina tumugamba ti akati wano tereeza booti wano kola booti wano tutuukirire era tuyambye bangi ne beebaza ne bagamba ne mutampa ssente kati naye kyani tumumpisizzaamu okunyambako ku kutereeza ebyemisolo byange kintadde ate wala nnyo atunze watermelon zagamba mumunsi na kusoma keti zonja kugulawo katale kalala ng'engeri gyenkula naye tulina obukugu obwo okumanya akogamba ti akati wo n'atunza ebimera by'otunze ebyamaguzi byo geza kakitale wekati wekati kayingire bwoti so ekyo kitukyanyo kyona kapita wetu weyamba business nezikula kwa tekiri wezi kunsimbi zoka ene kunkola kata ufetu yingi ya nituwa ukana ate kubarara
kati banka zozi wola nezini ndozeo akasent mwamuchukula mutia mungu beira na mwe sente za mwe wabana mwamuli nene munga kaha kanine nakacha na mwe za watermelon nena
na watermelon zichariyo nena kauka
zichariyo
oo
oka mwurinda alemelerwe ndabate chidako
so ngeda wenayo gede mabega konti enkola gana ya sfe na ni business tukola gana nazo tewe la wezi kuka nkuwe nkulinde wona jio kusasula wawele uo mtende enkola gana ya sfe suka kwa kwa twagala tumanye business yo tukutegere tusobolo kuwabula obulungi kubanga okukula kwo nafsi kukula kwa si era kutukize biroto bya watu tunulira business twagala business egenda okukula etondewe emirimu emirala eyambeko ekisawo kya byensimbi ebyekya byenfuna okwongera okukula mu ggwanga so bwe twongera okumanya engeri gy'oddukanya mu business yo tukuwabula ne mu ngeri gyetukuwabula mu nsasula yo gyetuteekateeka mu nsasula naye twagala efaanagana engeri gy'okola ki gy'oyingizaamu kyo tuwera nagana amagezi okulungamya okwenjawulo buli business eyina essaawa bbiri gyetuziwa ez'enkalakkalira nti esobola okutuukira ku bwereere netusaba amagezi ag'enjawulo ku kiba kiganye kyetuyita mu luzungu management support essaawa bbiri buli business tukolagana ne kasatu ku onboarding bwa n'essaawa zo bbiri tusobola okuba nga tukuwa amagezi n'okulungamya business okutambula obulungi n'okisobosa okusasula obulungi
waliwo omukyala aweereza ka message wano ali kakiri bamuita mukyala Sanyu mama Betina agambye nti lwaki Shona Capital esanyu esira ku bakyala abakola business
eyo kikulu nnyo wabirengawo n'enjogera nti buli bw'otumbula obulamu bw'omukyala oba otumbudde obulamu bw'ekitundu kyonna
olowooza tekyakyukamu
tekikyukanga bwe kikyali ffe mu kulaba okwaffe okusinziira ne ku business ze tukolagana nazo akaseera kano bitundu ataano mu bisatu ku kikumi mu bantu mu business to support ezikulemberwa abakyala tugenze okulaba abakyala akanako kayisizaawo abakyala bano tugenze okulaba business zaabwe mu myezi ekkumi n'ebiri gisooka nga tubawoze ssente business zaabwe zikula ebitundu nkaaga mu musanvu ku buli kikumi ate bwe okumpeerangamu ku basajja bageraganya n'abasajja abasajja bwekula tulabye nga ana mu bisatu ku kikumi olaba nti nno abakyala bano bizinesi zaabwe zangu okukula kyokka ate n'ekirala ebitundu ana ku buli kikumi eby'abakyala abali mu bizinesi abatandike makolero bizinesi ez'enjawulo bafuna okusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo okufuna ensimbi eziri kiriini ezigenda okubayambako okukuza n'okutumbula bizinesi zaabwe era nga bwetukimanyi nti ebiseera ebisinga ogenda kwenda okwewola ssente bakusabe ekyapa ky'ettaka ng'ekyamazima n'eriwamu liwandisikidde baali wa muganda w'omulenzi kubanga abakyala tebasika kane omusosi egyo negiremesa abakyala okufuna ensimbi zino naawe Shona Capital yo weeyingiriramu kubanga tukimanyi nti bw'otumbula obulamu bw'omukyala n'ebyenfuna by'omukyala oba otumbudde obulamu n'ebyenfuna by'amaka eby'ekitundu n'eggwanga lyonna so tuyingiramu kwewaayo okuweereza abakyala bano kubasaako essira ate nabo okwongera okusitimula okukuza emirimu n'okukuza ebyenfuna
Era mbagambe nti sente bazifunye bagagga bachala batandise business.
Ziba zine na kuzina.
Ye na ye nafe batusemwe kitibwa ziba zitubuze. Mbagambe iyo. Kwana kijja tunyiza.
Kitegera.
Bafunye sente. Atefini wakani batujisamu ki?
Bayisa bulala.
Amaso
bawulira.
Tusana shona kapite bayambi. Na ye nafe no mtu wejitibwa. Wetugenda ku mukolo mpa sente ze mbampa.
Yo ayate.
Tegera.
Olimire muri nyalyo.
Kati walinzi mbe. Na ye kati tugenze ku mukolo ndese wali ntudde ngo wayo bukadde bubiri. Tuja genda tuyomba mu moto kapaka waka wanze mbeyo ngambe kuruo mchala wange nangi
wadeo kwa hiyo mchala na hito mteka ku
angambe kuruo mchala nangi tuwadeo chitegeza nze intadeo mnyachi
wae omubili
enda giriro.
So Shona Capital tuli entinda Cannon Road plot 166 era ate twabigonza muntu okujja okufuna simbi zino nga weewola tuwetaba kumala kuyingira ku offices zaffe so genda ku mukutu gwaffe era nja gusoma oba nja gukubabulira wano www.shonacapital.co Shona Capital kiri mu nyukuta butonde kiri mu
nyukuta nene
www.shonacapital.co nkaddamu www.shonacapital.co era oso tukubira ku namba z'essimu zino
Shona bakiwandiika batya Capital yeba mmanyi
eri AC H O N A ne Capital C A P I T A L kiri ekigambo kimu
Shona Capital
tochawulo w'Oluganda namba zo tukubirako so tukubira ku noti biri noti noti mwenda nya noti emu biri satu osoba n'okutuyita ku WhatsApp yaffe ekyanjisome wano noti musanvu tano mukaga mwenda nya musanvu satu biri emu bwotuukirira tuwola ensimbi okuva kantekitanja ku bukadde abiri paka bukadde bina mu nsimbi ezikulaakulanya ez'okutumbula business era amagoba getuteekako bagiyita interest rate ebitundu 15 ku 10 mu mwaka mulamba bw'okiwalamu omwezi ebitundutundu kimu no kitundu kimu n'obutundutundu bubiri ku 10 era bine nga tusobola okuwola ku bbanga tutandika ku myezi 12 paka myezi 24
nga muwola n'omuntu alina ebbanja mu banka endala ez'obusuubuzi
tujja n'otutunuulira ntulaba bbanja ki erisigaddewo alitambuzza atya ntubayambako n'okwongera okuba wabula nalo tubawola
kale weebale nnyo ssebo nolwa tukuyita ojanga mpozi ngo lina katalekeka
ya katalekeka nti muongere okufaire business za mwengeji zigenda okutambulamu genda maso Shona Capital wetuli tuli entinda awo tuli FTF okubaweereza mu nsonga zonna tetuli bubezi kwagala kuba sente kwalako bya mwenga abalala bakola naye tuli FTF okula business amanga zikula n'okusobola okukuza eggwanga n'okutondawo emirimu
Uwe bali.
Nianza nyomukunja, nianza nakachwa na mtu mbalanguze kutuchaza.